when bala badu. Where you free king days?
Remember where you come
I see
from.
You. I'm with you on me,
it's your boy,
Muyomba.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
Star Press. Na Muyomba.
Mutima uba bakaleza nikamboka ponyika. Mati pulesheni. Mumutu confusion. Mumakala congestioni. Manani lisa no vendana. Vajikondi ni nara papa manjelele. I can't believe I am in love again. I'm in love again. Uyu sazani lisa na food. I'm in love again. But it is kiri worth it.
Ufwa, chaisa na musala pa kunyanta. Chilavu sivya cha zen zenta. Champila malavu mpaka zenta. Changa kumu timelo cha ufienta. Niburufo lavu nyo champenda. Nilisikinga kufwa na lavu afyensha. Kane nangu muti kalanwa.
I can't believe I am in love again. I'm in love again.
Uyu sasa niliza na futi.
I'm in love again.
But it is kiri wethi. It is kiri wethi.
Tenda iwe, kala kwa jento iwe. Ni mapisi hai, bana kwa nyabai. Ya konze hai, bali mto babaya.
Hey, umusangwa muravu na futi nidisi kingi batinara kupeda se.
Mapisi hai,
haidari.
Ya konze hai,
umujoo,
bali mto babaya.
Umusangwa muravu nidisi kingi batinara kupeda. Because ningute musha yuwae moro gonja se.
Remember where you come from, Sambian Music Promos, don't see old.